nevana yogera birimba sitere bukenzi yagenda maso beunye bamatire kyenditi bogera binti yabamyabo banyonona erinnya bali mu kulota basaga zensi kyanyetaaga bamatiza bangi tebabeeyo enjiri yaabwe nnene ne balunga nnyonnyo sensuwa nti yagwamu yakoma dda be boogereramu eyo kalate bwe banda banze jemba bankola bulungi beewuunya labayo okweswaza okwogera ku gundi ebifo ebityo ne bamulaba eyo gy'aba nga byakola birungi bisiimwa obuwibuka yogedde naye luno si luyombo babula njagadde tukomye obwomuze si mulungi okulimirira banno kyewale nawe talenti yobeera kweyo tobulale ebitakwatako nze byenkola sirina nsobi omutonzi yagabanya bwatyo okuzanya omupiira n'okudduka n'okkuba ebikonde byetaaza maanyi mpozi ebyo byebisosola emyaka endongo n'okuyimba mwattubyo tebimataringa myaka kasita talanta obeera nayo kimanyibwa ekyo leero yagenda mu maaso ne talenti bwe ndibanga nkwoye biyita mu kuyimba ne nnangirira kimanyibwa ensi yonna omukwano biitiguma sagadde oti ebyo ebyogerwa baleera beewunsa ensi ekyatwetaaga yogedde naye luno si luyombo wabula njagadde tukomye obwomuze si mulungi okulimirira banno kyewale nawe talenti yobeera kweyo tobulale ebitakwatako nze byenkola sirina nsobi omutonzi yagabanya bwatyo nebazannyo abampagira nze mwebale bannange okuva nkuvubuka akeeno mu myaka gindi kati yakwongera maanyi mangi nnyo mukama nga mpadde obulamu ndaga aba banjogerera bakkirize kyendiki obw'omukwano biiti weebale okuba omunywevu ebizibu mwe tuyise bingi naye n'okumaana ototerebuka tutuse okulya ku ntuuyo zaffe abatulinako fitina bakole ffe katweyimbire ensi ekyatwetaaga yogedde naye luno si luyombo wabula njagadde tukomye obwomuze si mulungi okulimirira banno kyewale nawe talenti yobeera kweyo tobulale ebitakwatako nze byenkola sirina nsobi omutonzi yagabanya bwatyo byenkola sirina nsobi omutonzi yagabanya bwatyo yagenda mu maaso beewuunye omutonzi yagabanya bwatyo endongo n'okuyimba mwattubyo omutonzi yagabanya bwatyo tebimataringa myaka omutonzi yagabanya bwatyo kaŋŋende mu maaso ne talenti omutonzi yagabanya bwatyo naawe ebibyo panga ku ebyo omutonzi yagabanya bwatyo byenkola sirina nsobi omutonzi yagabanya bwatyo njagenda mu maaso beewuunye omutonzi yagabanya bwatyo endongo n'okuyimba mwattubyo omutonzi yagabanya bwatyo tebimataringa myaka omutonzi yagabanya bwatyo kaŋŋende mu maaso ne talenti omutonzi yagabanya bwatyo naawe ebibyo panga ku ebyo